umesimama sana mama, lakini cheza chini, cheza chini mama, cheza chini, cheza chini mama, cheza chini, chini kwa chini. Umesimama sana mama, lakini cheza chini, cheza chini mama, cheza chini, cheza chini mama, cheza chini, chini kwa chini.
Ebu kata
kama miniskirt ya K-Street,
kata
kama nauli ya kesi,
kata
kama sword ya mashete, au kama mguu ya kadenge,
kata
kama keki kwa birthday, au kama sacramento on Sunday,
ina go down
kama bay ya hoka down. Vile mademu zitoka na umestand kanyonyo za adole, yani kama vidole za ondole,
lakini cheza down.
Hey down down down, juleo ina go down. Umesimama sana mama, lakini cheza chini, cheza chini mama, cheza chini, cheza chini mama, cheza chini, chini kwa chini. Umesimama sana mama, lakini cheza chini, cheza chini mama, cheza chini, cheza chini mama, cheza chini, chini kwa chini.
Cheza chini my boy, that the best thing. Move so interesting, your body stimulating. Necessary noise, king kaka, no time fi wasting. We jumping pan the best thing. Kujana wa they, kujana ma dem. Cheza chini my boy, asemenem. NZZ, washa fire where the flame. Moto, heat dance, yo ya watoto. Kulala leo, wee, ndoto. Ebu, pause, kidogo piga photo. Chini, kwa chini, kwa chini, hadi jasho. NZZ.
Umesimama sana mama, lakini cheza chini, cheza chini mama, cheza chini, cheza chini mama, cheza chini, chini kwa chini. Umesimama sana mama, lakini cheza chini, cheza chini mama, cheza chini, cheza chini mama, cheza chini, chini kwa chini.
You say that you understand when a boy go crazy. Oh, she wind up her waist, you know lazy. My fissy water wanna cheesy too daily. Enough of them what they call you baby. Hear me now. Love tell me never step back again. Oh, she bubble up, yeah, turn out a 10. She rule the dance hall, other girl can't stand. Aki cheza chini, aki enda kusini. Ni yetu ndo anatisha. Mapozi chukubadilisha. Paparazzi piga picha. Na maheta wake mambo kuisha.
Umesimama sana mama, lakini cheza chini, cheza chini mama, cheza chini, cheza chini mama, cheza chini, chini kwa chini. Umesimama sana mama, lakini cheza chini, cheza chini mama, cheza chini, cheza chini mama, cheza chini, chini kwa chini.